ngiyathandwa ngingubani obaye dewe nkosi yami mina ngiyathandwa nkosi ngingubani obaye dewe nkosi ngiyathandwa.
Ngiyathandwa ngingubani.
Obaye dewe nkosi yami. Come to this Zion, lapha kimbazalwane, and take you on a journey. Ngikukhombisa ukuthi bengikuphi nalo uNkulunkulu.